have girls in my crew. To give up love to some family, don't care. Mani wako hautafanya penzi na lipote. Ite mpenzi na penzi lako tani lata peke. Shani yona penzi la dazi. Mezi nipe mibusu na piki. Nipe penzi mnionapo na dhiki. Mpenzi mi nikutaje kwa mziki. Sende hani mbali nami. Nyoka libi ziba kiloni. Zinifanya ni feel me crazy. Wanifanya feel me crazy. Umeungo sana dada. Dimbo zako san make me mental. Ninyonyeshe mami. Me like it when you whine, whine you okay side. Napo move on even you subida. Na wanifanya mental minapaka. Inakupenda sana anjo nipenda. Me like it when you whine, whine you okay side. Napo move on even you subida. Na wanifanya mental minapaka. Inakupenda sana anjo nipenda.
Nifanya mimi.